not the other one.
Roga Roga.
But it's just another one.
Cut Marcus Lopatiso. Yeah. Philippe.
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 Yeah. Remix. Time to kimbia. Brother, watch us and bear. Kamiya picha warudi nyuma. Fanya hela utapokea. Shika suru nyondo. Kipiganisha humwendo. Madara haipandi kwa juu. Pole pole ndio mwendo. Maisha siyo rahisi ba. Ndio maana waite baba. Kio mlimaji, kio mjengaji. Huu si wakati kuzuba. Chapa chochote. Upata lolote. Fanya job. Chapa na bidii. Kazi siyo gope.
Kipinga somka gugu. Mama papu nae patana. Cheka leme leme to. Isoma agogo mera ilipigo. Tinga som kagogo. Mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy. Isoma agogo mera ilipigo.
Waka mani waka pani tinga swam yo. Roga and Felipe pandi remix. Jalo kuna chokola. Nanti mwatu balu gerada. Tukola ngomutu. Oh yeah. Nga bossi. Beggar my neighbor, the boy sleeping at the street. Beggar my neighbor, the boy got nothing to eat. The poor man's fate is a rasta man fate. Hustle, we are hustle every day.
Tinga som kagogo, mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy, isoma agogo mera ilipigo. Tinga som kagogo, mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy, isoma agogo mera ilipigo.
Akwa metiono, tunge palisoko. Karanyaka swamda kwa na mekotosi. Yole jina jokeske otingite urimarite. Aredi tonachi, jenjo viseving aite. Swama ina papara jokeske dumu njongaren. Yole tamik depanu nitela papake. Inerabe lukosi, lukosi mamera luke. Mami chia swame jibori dumu njotoma. Tosme sawa joku bana. Nari mojo mojo, mama mke sawa. Bura swam kile plane, plane kile sawa. Nachi, ngini pake jibori swama jor. Weke denke toma to.
Tinga somka gugu, mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy. Isoma agogo, mera ilipiko. Tinga somka gugu, mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy. Isoma agogo, mera ilipiko.
Mama kwapu nae patana. Kotona itinga swam baba. Mami konya kani nistarijo. Akani nesitarijo. Tare ngone girita swame pola ibongo kwa. Kotona ruko kin kada swam to the finish line. Wacha kulala ya kukesha brother. Tupate maende leo. Leo.
Itinga swam kagugu. Mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy. Isoma agogo mera ilipito. Tinga som kagugu. Mama kwapu nae patana. Cheka leme leme toy.